Panda, one on a cheap bato.
Panda,
Bizarre Bapo. Panda. Nyao, hip,
Babako,
keep him out of the coast, Mbaga Fipodos, Kirakomani, Yaremo, Kibokons, Wakatuna Makos, for Wahukam shoes, women you are Janari or Narajamakos, keep him out of the coast, Mbaga Fipodos, Kirakomani, Yaremo, Kibokons, Wakatuna Makos, for Wahukam shoes, women you are Janari or Narajamakos, to the Pusa, wake up, come out on a shake up, so pen to my anecdote, lick up, Pusa, wake up, come out on a shake up, so pen at any sila anecdote. Babu pusa, wake up, come on, shake up, so pen to my nigga Cassidy, come on, pusa, wake up, come on, shake up, so pen at any sila nigga Cassidy, Babu pusa, wake up, come on, shake up, so pen of Tobaga, nigga Cassidy, Babu pusa, wake up, come on, shake up, so pen at your people, nigga, was a human tire, Papa Barosa, we don't move for this up, so I do mama, how an Amarisa to the Papa Barosa, we don't move for this up, so I care you, how an Amarisa to the Papa Barosa. Lendo mo polisa, swanto mala, awana marisa tunda po akubalosa. Lendo mo polisa, swakio, awana marisa tunde mazababa. Una marisa tunde kinda baba zatunde. Una marisa tunde mandali mazababa. Una marisa say no mazatunde. Una marisa bakana puyo mazababa. Una marisa kweta linti mazatunde. Una marisa kabasiro mazababa. Una marisa katika kiu mazatunde. Una marisa tunde. Wanjo na wosona kwana kwasamani.
Wana kusamani,
Eti mama panangyo wanangosana wanangwasamane. Roishi na hoke tambonga zesa zotone. Kipende jate satisa makosu dogone. Mano cheese utahira kumrelo zotone. Babu panangyo wanangosana wanangwasamane. Roishi na hoke tambonga zesa zotone. Kipende jate satisa makosu dogone. Mano cheese kumborira makosu dogone. Mi boy na anangu. Nipo na anangu disco na anangu. Nipo na anangu usabusa na anangu. Nipo na anangu kilungule na anangu. Nipo na anangu kwa msala na anangu. Nipo na anangu chapusangu na anangu. Nipo na anangu kilimani na anangu. Nipo na anangu mune wangu na anangu. Nipo na anangu kona kwa na anangu. Familia zangu nye Mungu sendewida Yangu wajipia Sela spido Mungu shkweba Pende mocha maki Vansine mwanaku Epata ila saidi jeli Kimanzi chana Nyumpa mariki Wanangu wakisemfule Familia zangu za kundu chibiskacha Nogu mladi Kigogu wa kilimbiri Kiubaki Gisoda Michotu ya kugu Babariki Twende kogo kwa lambange Sori kuta Ange chai Kitungu Tekenya babawiri Twende po Weteka shiba mnyo jalabu Metoto ya bunchu Uksazi Napiga rutunu niyo Yola kufosi Chunda badi Macha fuzi Mkoko baba Midoke Twende na macho madubu Jibu nao Amidu Sky maki yao
Nikitako ugwe wena pakwa na nguma kwa jira
Seno waspati
Say no.